petulinga ba preacher kunonyereza kubyaliwo mposi ne bilija kulida abantu akatandi sembo bale mokatusa balaba kubabulanga byokunywa fene tunywamu mwaka kumi mbili nalo nalinya ku stage nayimba ne kubanga byekuba mbundo majani balaba mubye inudo lokuba mla bikute guno kuba mbimba anyawa kanyisa roza tino shimulimba nalimba sirimba kativa masirimba kichinkuba mbimba ne mutandiko kupinga olinga banene
Nene.